Nobody can tell your future tomorrow. So never despise your humble beginning. Me lean on my maker cause you really deserve it. Najua nikifanya hivyo nitavuka boda. Nobody can tell your future tomorrow. So never despise your humble beginning. Me lean on my maker cause you really deserve it.
Maisha yangu na mwachia jua kesho yangu. Kila kitu nikifanya ninajali kesho yangu. Hata pia nikiomba naombea kesho yangu. Ati gonna kuomba ubless kesho yangu. Kila youth akiomba akibless kesho yake.
Kesho nyangu.